yande joni no wittodi emin tagi sappo e joni nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar Dianganta ndere ko e kibaruji men ni keŋani keri leyiji ɗi leydi Nigeria firtama ɓangguere maraɗi horejo fedde jo en loreji ko ƴoƴino gadda no jara maraɗi Nigeria o hokki fama dow mum nonnon ni keŋa fedde ACC non ni juurake Mamman Ousmane goto nder gomɓe no filo horaku leydi lawol ɗiɗabol ɗo nder leydi Niger ɗum ɗo gam ɓe namana ɗum won nuhayeji makko nde yewtere men pindinol ni yeccata konani suudu moɓirdu are finatawaji leydi Niger non ni du CFPM taya ɗo nder gallu ñame du Sami ɗum ɗo ni tokkomin on nampirtol ha laagi nder kibaruji men himɓe maraɗi no nder seho ngam horeɓe leydi Nigeria andini keŋa pirtol keri leyiji leydi Nigeria fahegol ɗan Isa kiloji 33 e magama Nigeria firtama hande subana to Alhaji Saydou Garba horejo fedde jon e loreji jehu warta nonni maraɗi Nigeria Adelchi o hokki jadimi Mohammed Mamman fama dow pirtol keri ɗi.
La route est ouverte.
Lawa ngol maɓɓitama fay goto noddai kan wiide kan haɗama natude ginanda ni fuu no ɗon yehira no woɗiri wakkati no kerol leydi ngol maɓɓano nimɓe tampi sanne ba Nigeria e hoore mum tampi lawol goto ngol ɗon tan woni to golleji ɗin jehirta no woɗiri ko nimɓe fuu andani lumaku hakkunde Niger e Nigeria no woodi sembe sanne e ɗum latani nimɓe hunde pofintinaki sanne hande hawtade ɓiɓɓe wuro maradi miɗen belti e mum woɗi duno ele ɗum tokkitoro non
on souhaite que ça continue comme ça
hittane hikka de maayo leydi Niger heewi ɗum ɗo Allah e natol ndiyam ƴowojal leydi Guine kan waddi bonondaji geseje maaro non ni ɗe saaga arrondissement na en o Siddiku Moussa horejo coopérative geseje maaro saaga o wi ɓe mursi awatirɗi e kulle gollitirɗi ɗuɗɗe non ni nani fama ko o hokki jaadimi Zainabu Abdou
sarubiri natemu paleira
bononda mawdo dum wadi ley gese maro den baka ko le wuro dum wala hem ndiyam non nyamudan gese maro den fu na ko dam yenyi warde fado lawol gudrodo hunde fu ko jewta awdiri maro ko nimbe cioduno awde cede tilmaki angere e dogirde fu dan nyami dum jondo ni dow don dam fuddi wurtade amma ley don kay idam hedditi min gonana mi den lasibo yalla nder lewru février ɗam wurtoyto agirguiltiri hokkimin tonuji sappo awdiri maaro fiko prix du wallitirimin engrais wi'imin du no wallitiranmin awdiri maaro ndi waddama indi ɗon ley mangadia amin ɓe mbi iɗi hedditi ceni ndi waddama gam min puɗɗi sankititde awdiri maaro jonka say e lawal gartongal noon
kadedirgui si haali hino
fedde partiji gueɗeɗo bayle heɓo noonni keŋa ɓe giidi e Mamman Ousmane ɗo nder gallu ñame goto nder tefoɓe horako leydi nder cuɓaki lawol ɗiɗaɓol noonni ko watte nogay e go'o lewru février hitandeɓe ɗi e nogay e go'o warore Abdourahmane Oumar goto nder himɓe fedde ACC o wi giidel gal no hokkan fedde maɓɓe ɓe lawol noonni heɓa fama moɓe kani ɓe nangan nani fama ko o fantini jadimin Asumana Shina e cellalol
min kawri e président Mamman Ousmane amma ono andi le démocratie se himɓe jehe vote fuu no waɗi fuu himɓe ɗiɗo koddoyto donc ɗiɗo koddi ɓen kam président Mamman Ousmane e président Bazoum Mohamed so ɗon miccito ñande altine wakkati min kawruno himɓe fa min kalli ɗum min mbi min kawli ɗen min mbi jiɗɗo fuu le candidat ɓeeto no woodi laawlo wara naata ley hawlina amin ɗe ɗiɗaɓel muɗum ɗu min mbi élection gonɗo wara naso e go'o février himɓe ɗiɗo gonno tefa a wowta tokki ɗiɗɗo tana a andu ɗum noon a wowta tokki ɗiɗɗo tana a andu ko nufune leydi noon ƴeegal ndenne min jii Mamman Ousmane min kettiminimo fa wooɗi anne ko wooɗi o waɗanan leydi miɗon domi oto ɗu nodda min kawan basu min kandu to min kawri e Mamman Ousmane ɗen ni min mbita wara jooɗo haalanamin nufayeje muɗum anniya o wodani leydi donc hen noon fuu noon min kawrani himɓe gaɗa min kettinake himɓe ɗiɗo ɓen min kalna on moye min cuuɓi
en jahan wuro Zander ni kenga alkamisa ni batu joda kalen wadama chaka horebe region e bibbe wuro ben don do gambe poda hakkiloji wobbe ko hawrata janga Qur'an hunoro e mun nonni don do wadi ni wakati on don ni be kolli wiide lawol fonni wala nonni irmo wadi de lawol gotol gol ni be joddini ano laabi nonni ko hadata fio nani fama ka procureur mo sudu kite Zander hokki jadim Ali Keita fama
Lamido leydi on tan wodi lawol wiide dewtere jange bujjudo fu dun nanga dum neddo fu mo hebay lawol yaade to makko ko wadi dum fu dawtanaake laabi laamu kiite leydi to amin dum taba kena e dawtanaade laabi laamu ko datol keme didi eno gay e didi dewtere kiite leydi dum neddo fu heba no wada dum le wuro ma le biroji wote dum no nangete yare yeso cuudi sariya ngani ni be du kebi faamude ko ania e wutide ninon waddanta nimbe gacceji fu dum wodi kaden e lawangal neddo fu te fudo wadde dum no firete sawur gacce mo wadi
de jeddije cakitidi ni rabu nyo coronavirus e mayu mayu mun non ni no won tan no beedoro der leydi Zander no horejo kawji do fi cellal bibbe leydi Zander fantini himbe gatta hilnare gada mun do oitano laabi kisnoji himbe nyawgu der portal galbe gadi kenga e himbe politique e horebe urogon nani fama ka docteur Abu Yahya o fantini jadimi Mustafa Mamansani
wannan cuta tazo da
nyawgu warti take e sembe e lawangal seni min bi'i min cendiran dimma nimbe ko nyawgu nangi chaka lebbi jeegon warde jom no wada nimbe hembre e lasoji dido ko nogayi mai dermu kongu sakiti nangude duno wada nimbe chapande tatu etato ko nimbe nayo woni kongu wadi ndeni ongadi hisabu mudum ngarti taki nyangu kolawal didabal dum buri lalade jonga andal do nyangu mbi anami bibbe nyangu mbaili no e nogom jondo ni ko wa hisinde dun nimbe woni do tanade labi ko jadi gam hisinde nimbe nyaw ngom kam woni wattude sumre lotude juude mum ndeni nimbe jambri e labi di funo kisam nyangu der leydi mu en ga nimbe ngala bawde ko sota kure to firde nyaw
ari hinde zamu en show shawa
IRM gollawol woni yuko watte gan eta fama dubi lato balo nonni dum do hamma Idrissa Kawjido e nyawtol berde nonni lokotorojo do non do fi pirtor balli o wi gollawol tokka ko fama wanon der latol balon ko itto didol ko i17 noni i fowa be ko waddi lato balon mo leydi togo itta gan duubi mun no buri sappo e jeddi nani fama ko hokke jaadi min tarnan fuday e celalol
watta fama du fati wanani lato bal kolli nembre jungomu etete jewe dum don hollata no gi e jomun woni no mawnira jaggal etongol no wawi famede duubi fati wanani jomum gam mangu gi e nembre jungomu den hollata dun kanjum hollata se jomu wittake duubi sappo e jeddi na yottakim etol nembre jungo gadaado on wadi kolato bal leydi togo on fama wittake duubi sappo e jeddi dum du wadi ko togo itta e latol bal ngoldo
la dernière fois au coup de la compétition
de leddi Niger ni no tawra e no kuje kewde to janginol mawbe no wadi dum do ni no hokkan e jangay non ni keba lawol no jangiri non ni wadi der département mo gaya région doso wala no kuje jetati to be janginta sukabe ummatore be jangay e fahan kase mawbe ga hebugo fama nani famaka goto der himbe alfabetisation Zainabu Tondo o fantini Fadel Alu
nous disposons
min galana santri jetati to mawbe janginte do balla mission catholique der commune mo gaya ibe ekita no jangirte e no hisa wadirte e amle wuro emin janginta sukabe ummature e mawbe be jangay de gollegi dimin gatta kan woni min tokkan kulal warde kulal minen juro santri gi no janginol gol wonno wadire do fi janginol mawbe himbe be kebay lawol ko jangi e kol no nawtoro e janginol mawbe be amo ko nafaka mun no duuti gande ewa ma duudal fu jangay jande e kol denni idu wodi nafaka ni jehol yeso hebataake deni o hokkaka sembe
dal l'ignorance
hore jangirde e kol de bulun junga nonni 1 der département gotay région Tillaberi bibbe bombe duty hore jangirde jamma talata yade alarba nonni no mawdo wuro gon o fantini gada o wali jamma goto der juude hano himbe jogibe malfe nonni o yofama Sadu Muhammadu ni yofama warti der koreji mun der habaru kebado
he isa habaru nyaw coronavirus go no yofana mi wamre imma ansanne imi hula minanta beldum wakkati fu en he to mi ma fewane mi hula e banon natude himbe wakkati fu en imi jogi imi janga habaruji do nyaw go der internet na do whatsapp
no hani kula kai ille nyaw go wangi wakkati warde wakkati fu mido wi e kakkiloda e ko gonda da janga do whatsapp e internet do nyaw go
to isa no e gadami kam heba habaruji go ngaji ni e
Gonga, de habaru lobo gidda ko itte der nimre to jahado internet OMS an fedde leedo duniyaaru hawjina filla cellal himbe na jahado internet minister kawjido filla cellal himbe leedi Niger de a jangi ko wi'a ton fu hakkilo maado fukkoto
to isa jon kam hettinto kollitoje maada gammi en wodi habaruji duddi kaliteedi der mudum pene no tawa pene deedo no haani men druide imma majje he gamma kulol gol mi wota bano e mi danori no wodi wakkati fu en imi wodi ciowri
he se sedda mi kita du fa handen e ko wodi ko weltini fu ko giwda handen na ko kebuda der nyaloma odu tittinkinoda fa handen der pirtol ko himbe ko watta be dowtanake laabi kisinol raabu nyaw coronavirus cingadi di anda himbe anda du fa handen ko nyawgu no don denne hana gan gomnati yolbinani himbe har ko darata laabi kisinol cingadi di andam watta himbe acca do tanade laabi kisinol din
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtade e minister kawji do cellal bibbe leydi Niger
non non min garta der suudu hala yow termin pindindol ni hande ni yekkata ko ni do tobo gadango hitane dubi di en nogay dongo wittingo non ni waddi chamol suudu mobirdo kulle finata waji non ni dun do CFPM taya do der gallunyumey ko watta kulle fere fereji kemetati do wawji der region yigi din fu dun do di lenyi di leedi Niger fu no tawa der mayru ga hibe feba fama waddi horejo nokkure di garba mahamman lawali o fantini jadimi rabi maykano no fi on wontiri
le musée d'instrument traditionnel a yi
sud mobirdu gineji tarifi dun hebi chadale alla e tobo yuwole dudde ko wadi hikka dun ku wodi du odo andi sudu no nyibirandu lopal ko ombiraka ledde jon kay dudal yuwole den wadi ko sudu dun dow mudun don sami
une certaine partie du toit
are tawade der no kure de handen noilati dudal majje fu boni nanoy
avant cela nous avons
pas de madun wajjana min ko ilabi illu ko min ngi sudu dun no yidi samude gineji fina tawa golli tirde de fu kambe hunde fu ko lati talki tarifi ko winda dem fu resa nokku ngotu gogeji bawdi keredi kambe kolli fu min desidum ano kulle tarifi bindade e silmaji dum fu min gala nokku ko gollirte modon dum fu to min gattidi non do min kepta lawol golli tirde e majji saatu fu
l'accès pour une exploitation
golle mo jinde to boni fu handen fuddama nanoy
le ministère en charge de la culture a
ministère hawjinde filla fina tawaji adaji din lildi jambe and do filla nyibdi lopal ko ombirtaake ledde dum e warde jewude suudundum ben do bi wana gabaade suudundum sami no do mawri don pakiti sami dum do duno waawi fondi tede den no minister de bi jamra e mojjintinongol ko woni hen ni woni suudundum fu nyibite fa wodam den no minister den wadi dimma cede ko nyibata suudundum e gollitirde dum fu minister den no en do lawol nyibude suudu gineji tarif illu den resetedo
la documentation de le musée
do min darnato habaruji mi fulfulde sadi lamdo holli min jaamo min gaddam habaruji gom min jottinato mo say bien kirtento jam hirti
studio kalangu
diva do radio alternative
lamba chapan e jena e jena tobere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan e jetati e jena tobere e joy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre e didi tobere e go'o fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan e jena e jena fm
studio kalangu